Ensonga z'omukwano tebazikakaze taga kwata mpola kababe bakakensa bagwo gwabalema gutegeera ye yabula kati saagala nkulimbe tikyowulira kyempulira kukyengane kyanze oba saagala nkusange kusala ebikubo obaolyawo nkwekweke kati mbigenda mpola ebya lavu bansomesa nayiga mbigenda mpola sikyapakuka naogopa mbigenda mpola ebya lavu bansomesa nayiga mbigenda mpola sikyapakuka naogopa naogopa kunivunja roho tena kyali muyimu kwano bado sijja pona benasokako balibe banyuza omutima bagukyanga nnyo bila huruma kati ekintu bwesigwa nga kisabbali kizibu okuba ulomuya enatali nakakasa ntya nti toli muteguzi oze kumalirizo oli ku mishoni bigenda mpola ebyalavu bansomesa nayiga mbigenda mpola sikyapakuka kugamba yakusima songa linayo Gerard nepita balala tuku yabesiga nyo mutima gwe baguleka mubibajjo alani bagende mpola tebakwemazamu nana.